dimu ya lasi kutangako okubera wokwo nine kalama tetakoma eyo moyo wo nzentia awatali kisacho chagala kubera wo woli oh, oh, oh. Ndi munafune sigamye kumukono gwo kwamanyi ntambula nga siraba awatali kitangala kyokubera mpeka ng'omwana omuto ntwalawo twalawo woli awali okubeerawo awali okubeerawo kwou Yesu awali okubeerawo kwo awali okubeerawo kwou Yesu obulungi bunga bungi we waterekera abo abakutya we wakolera abakwesiga mu maso g'abaana b'abantu gy'oli awakwekebwa gy'onna obakisanga enkwe z'abantu onoobakuumiranga muweema mu kyama eri ennimi eziyomba mpeka eka omwana omuto twalawo sebo twalawo twala twala nze awali okubeerawo we njagala nze awali okubeerawo Yesu wampe essanyu awali okubeerawo awali okubeerawo oh, 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 oh. Mpeka mpeka sound of worship is my sound of worship Yesu beka twala mwana muto on twala wo woli Yesu mbenga nawe bulicho beka sebo beka mwana muto twala woli twala wo chagala Yes.